waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka caawana waxaa ugu waaweyn: weli waxaa socotaa tirada codadka doorashada madaxweynaha ee dalka Mareykanka. Gobolka New South Walesna waxa ay furi doontaa xadka ay la leedahay gobolka Victoria dhammaadka bishan. waxaa weli socdaa tirada codadka doorashada madaxweynaha ee dalka Mareykanka, iyadoo la ogaaday in dad aad u tiro badani ay ka qayb qaateen codbixinta sanadkan, taasoo ah tii ugu tirada badnayd muddo 100 sano ka badan. Ayadda warbaahinta ee Associated Press ayaa sheegaysa in gobollada California, New York, Oregon, Washington, Colorado, New Hampshire iyo District of Columbia ama DC meesha loo yaqaano, New Mexico, Delaware, Rhode Island, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Illinois, Delaware, Virginia iyo Connecticut ay markaasi u codeeyeen ama uu ku guuleystay Joe Biden. Dhanka kalena waxaa la soo sheegayaa in Donald Trump uu ku guuleystay gobollada Idaho, Utah, Missouri, Kansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana, Nebraska, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Mississippi iyo weliba Arkansas iyo weliba Alabama. Mr. Trump ayaa sidoo kale ku guuleystay gobollo aad la isugu hayay oo ay ka mid yihiin Ohio, Florida, South Carolina iyo weliba Texas. Welise waxaa la isku hayaa gobollo ay ka mid yihiin Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Nevada iyo Arizona, gobolladaas oo noqon doona kuwa kala saara labadan musharax. Caawa aanu barnaamijka duubaynana waxa ay kala joogaan tira ahaan: Biden oo haysta 224, halka Trump uu ka haysto 213, iyadoo looga baahan yahay si loogu guuleysto doorashada 207. tiradii ugu badnayd ayaa dalka Mareykanka ka codeysay, iyadoo 100 milyan dad ka badan ay hore u codeeyeen ka hor maalintii doorashada ee maalintii talaadada ahayd. haddaba tirada codadkaas ayaa waqti badan ku qaadan doonta gobolada qaarkood. Burhaan Axmed waxa uu joogaa gobolka Ohio, waxaana uu sheegay in arintan aysan weli fara ka qodnayn.
caawa ma dhammaanayso hadda, waan filay ilaa caawa kolay xisaabti waa la joojiyey, tirin dadka waa la kala tegey. Beriya hadda magaalada qaarkood waxaa la bilaabayaa in tiradii la bilaabo oo tiradii dadkii la tirinayay oo la xisaabinaya, maadaama gacana lagu xisaabinaya inta dadka absentee ballotka oo kusoo codeeyeen soo direen meelka ay soo direen. marka haddana isteedada badan waxaa dhacday boosada ilaa 300,000 oo boosadooyinka meelka lagu soo diraayay ayaa dhumeen, oo jaajka badana maanta ku xukumay in dadka xataa dadkaas qof walba la xisaabiyo oo mataqaana codkooda loo xisaabiyo.
halka gobollo kale oo iyaguna muhiima weli la sugayo natiijadoodu waxa ay noqon doonto kuwaas oo go-aansan doona ama mas-uul ka noqon doona cidda noqota madaxweynaha xiga ee dalka Mareykanka. haddase tirada oo isu dhow awgeed aan cidna loogu dhawaaqi karin inay ku guuleysteen. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian waxa ay sheegtay in xadka u dhexeeya gobolkeeda iyo gobolka Victoria dib loo furi doono marka la gaaro 23 bisha November. waa bishane xadka labadan gobol ayaa xirnaa wixii ka dambeeyey bilowgii bishii July, markii qof COVID-19 qaba uu u safray magaalada Sydney oo uu ka safray gobolka Victoria. Miss Berejiklian ayaa ku tilmaantay dib furidda xadka mid khatarteeda leh. waxa ay sheegtay in isbeddelkan uu siin doono dadka kalsooni ku aadan inay qorsheystaan fasaxyo ay ku baxaan xilliga fasaxyada ama xilliga dabaaldega ee dhammaadka sanadka.
On Monday the 23rd of November there'll be free movement between Victorian and New South Wales residents.
marka la gaaro habeen barkii maalinta Isniinta ee bishu 23 waa November, waxaa dhici doona in dadka la fasaxayo inay u kala gooshaan labada gobol ee Victoria iyo New South Wales. runtiina laga bilaabo 23 bisha November, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan sheego in New South Wales ay noqon doonto gobolka keliya ee Australia ee soo dhaweynaya dhammaan shacabka degan gobollada kale ee dalka dhammaantood. New South Wales waxay noqon doontaa meel qof kasta oo muwaadin Australiana soo dhaweysa oo xataa ay ku jiraan, ayay tiri muwaadiniinta New Zealand. Dhanka kalena ACT ayaa sheegtay inaysan dib ugu furi doonin xadkeeda dadka reer Victoria ilaa laga gaarayo 22 bisha November, waa marka ugu soo horreysa. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ka digay in horumarka laga gaaray la dagaalanka xanuunka COVID-19-ka waqti badan uusan sii jiri doonin haddii buu yiri dadku ay ku guuldaraystaan inay raacaan talooyinka caafimaad. Tan ayaa imanaysa iyadoo kumanaan qof oo ay tageen xeebaha St Kilda, Brighton iyo Williamstown iyadoo loo dabaaldegayay fasaxa Melbourne Cup maalintii Talaadada ahayd, iyadoo dad badan markaasi ay ku tunteen shuruucdii ama awaamiirtii laga filayay oo ay ka mid ahaayeen in ay xirtaan maaska ama afduubka. Victoria ayaa maalintii shanaad aan laga helin wax kaysa oo coronavirus, iyadoo qofna uusan ugu geeriyoon xanuunka, halka gobolka oo dhan ay ka jiraan 30 qof oo keliya oo hadda xanuunka qaba. Laakiin Mr Andrews ayaa sheegay in taasu ay gebi ahaanba isbedeli karto haddii shacabka reer Victoria ay sii wadaan inay indhaha ka qarsadaan ama ay dafiraan ama ay raaci waayaan awaamiirta ay faraan saraakiisha caafimaadku.
We've all built this together with my great sacrifices, it's fragile, it's precious, and if we don't all value it.
Maanteen ayaa ka soo wada shaqeynay in xanuunka aanu la dagaalano, waxyaala badan ayaanu u soo hornay, ayuu yiri. Haddana xaaladu ma aha mid degan, waa mid nugul buu yiri, oo mar walba haddana dib u bilaaban karta haddii aanan taas qiimeyn oo qaybteenna ka qaadan oo aynaan xiran afduub, aynaan kala fogaan markastoo macquula, oo aynaan shuruucda raacin, sidan ma sii ahaanaysa, ayuu yiri, oo cudurkii waa nagu soo noqonayaa. New South Walesna waxa ay diiwaan gelisay 3 kays oo cusub oo xanuunka coronavirus oo gobolka gudihiisa la iska qaadsiiyey. 6 kays oo cusub ayaa sidoo kale la diiwaan geliyey oo ah dad dalka dibaddiisa ka yimid oo hadda hoteella ku karantiilan. Dhammaan caabuqyadan cusub ayaa ah kuwo dad hore oo xanuunka qabay oo la yaqaano ay ka qaadeen, lalana xariirinayo xanuunka oo ka dilaacay goobta ama xaafadda Hoxton Park ee ku taala koonfur galbeed magaalada Sydney. Sarkaalada caafimaadka ugu sareysa gobolka Teresa Carey Chang ayaa sheegtay in 17,000 oo qof xanuunka laga baaray 24 saacadood u dambeysay, lagana maarmaan ay tahay in tirada dadka xanuunka iska baaray ay sidaasi u sareeyaan.
Over recent weeks to months, we have continually seen occasional cases pop up of locally acquired cases.
Asbuucyadii iyo bilihii u dambeeyay waxaan mar walba arkaynay marar xanuunku uu saas sidoo kale uu u fido oo waddanka oo gobolka gudihiisa lagu kala qaado, annagoo aan markaasi awoodin inaan ogaano halka uu ka soo bilowday. Taasina waxay muujinaysaa inay jiraan silsilad aanan garanayn oo xanuunku uu ka soo bilowday oo ka socota koonfur galbeedka magaalada Sydney. Queensland waxa ay sheegtay inaysan go'aan ka gaari doonin in ay xadka u furto magaalada weynta Sydney iyo Victoria ka hor dhammaadka bishan. Premierka gobolkaasi Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in go'aanka dowladda New South Wales ay dib ugu furtay xadkeeda Victoria ay la leedahay dhammaadka bishan 23-deed aysan soo dedejin doonin in Queensland ay iyaduna xadkeeda furto. Waxay sheegtay in talooyinka caafimaad ay dib u eegi doonaan dhammaadka bishan, kadibna ay go'aan ka gaari doonaan xadka ka hor intaan la gaarin Christmaska. Sally Cap ayaa mar kale noqonaysa, ayaa la yiri, duqa magaalada Melbourne kadib markii ay heshay codad ka badan oo ku laban, ninka ku soo xiga codadka oo horey ku-xigeenka u ahaa Aaron Wood. Guddiga doorashada gobolka ayaa sheegay in Miss Cap iyo ku-xigeenkeeda cusub Nicholas Rees ay ku guuleysteen ku dhawaad 28,000 oo cod oo codka koowaad ama qaybta koowaada, halka Mr Wood uu helay 13,500 oo cod. Markii la qaybiyey codadka heerka labaad loo yaqaano ama kuwa preferensiga la yiraahdana, waxa ay heshay 53.4% codadka guud. Miskab ayaa noqonaysa haweentii ugu horreysay ee Melbourne si toosa doorasho ugu guuleysata duqa magaalada ee Melbourne inay noqoto, iyadoo horey ku noqotay duqa magaalada kadib doorasho gaara oo la qabtay kadib markii duqa magaalada ninka markaasi ahaa uu is-casilay waa Robert Doyle, nin la dhihi jiray weeye. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopiana waxa uu amray in tallaabo militariya laga qaado gobolka Tigreeda. ra'iisul wasaaraha ayaa xisbiga TPLF ku eedeeyey inay weerareen saldhig military oo ku yaala gobolka. TPLF ayaa horay waxay ugu eedeeyeen maamulka Abi inuu marmarsiiyo ka dhiganayo viruska corona si uu awoodda u sii hayo maadaama waqtigii uu ku ekaa ama waqtigiisii uu ku ekaa bishii Oktoobar. Cabdirasaaq Saryare waa aqoonyahan ku sugan magaalada Jigjiga. Waxa aan weydiiyey in dagaalka uu ra'iisul wasaaruhu iclaamiyey uu qayb ka noqon doono burburka ama kala qaybsanaanta dalka Ethiopia, waxaana uu yiri
kala daadasho inay hadda ayna ku kala daadan waa laga yaabaa dalka, laakiin waxaa la filayaa kolleyda wax maaragtay u wanaagsan ma aha oo waa astaan aan u qurux badnayn dalka oo wadankii gudihiisa iyagaa dee dagaal ku helcayaa sidii laba wadan oo kalaba laisu dagaalhayaa deegaano fara badanna saameyn dagaalkan ku leeyahay oo ay ka mid tahay deegaanka axmaarada. Waxaad ogtahay xagga kale Eritrea oo si uu Ethiopia ay maaragtay isku bar u yihiin, haddana ay heshiis dhow yihiin labada xukuumadood, ayaa iyadana saameyn keeda leh.
Saadaasha hawada magaalada Perth waa cadceed 29, qayb ahaan daruur magaalada Adelaide iyo 18°, Melbourne xoogaa roobab iyo 15°, magaalada Sydneyna waa roobab iyo 20°, Brisbanena waa dabaylo la filaya iyo 33°, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa eber 0.71 oo lacagta Ameerikanka.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.